Ndikane na chikondi ndichochi Kukonda kwake ndimafuna chonchi Sana kupange ndilata Umandipase nebata Unabwelo zako ndaine Ndinabwelo zako ndaiwe Ndati ndiwe basi Ziwazina zi kumanzele ndika kuona mtima
LoveBubMusic.com.